Hello, sua Dora.
Alô,
marka KYC-gaaga iyo mustaqbalkaaga in lagu ballaariyo dad baahan tahay ee laga rabo. Arrinta kugu dhowaatay go'aan. Mahadsan tahay sanad oo saxda.